be all sorry. Yeah, I'm a singer, I'm a so much, I'm a chosy. Yeah, what a cool switch is a kamatala. The night is gonna be alright. Manyakatani kamutani sina, gera kusini kabinji bienava. Toganya mukoka kukuisa mumbiala. Nyampungu mubile gweva mubio kupala. Cause you and me and everyone, we got the same story. Se kuba mbitala eh nemera kukadala ochuse mbera tunula kukalinda kasaba tumalaga genda jivugire mutenda na bosaba mutozi we yakutonda bela fighter be a lighter thank me lighter. Somo kisa hula be weka meye chile kubibi be leke chiva chibe genza kokos hide is the way nagenda kewa mama na yera ngachanyumia nagenda kewa sister na yera ngachanyumia nseno madala ulikuwe chuse kuma mebitala Emela kukadala, ochuse mbela.
It's Josh King on the beat.
Dunia mwendo kasikawa, amesha niambia mama. Amesha niliwaza dada, sina pengeni pa kuenda. Nilini nyota itanga shangoma ya kinada nizikali nini nitakata sitochoka nitagana ila yote Mungu keshapanga ipo siku nitapata cause you and me and everyone we got the same story una na nagenda kewa mama na yera ngachanyumia nagenda kewa sister na yera ngachanyumia. Ulikuwe chuse kuma mebitala nimela kukadala ochuse mbela.